salama. Apiganaye na watesi wangu na kunifanya uhuru. Bwana amewafanya adui zangu kuwa kiti cha kuwekea miguu. Wake halisi kwangu, hawezi ni acha, hata kwa tuwa mucha. Siangaiki nikiwa nae, sipati shida nikiwa nae. God, you're so good, yeah.
Anybody say God,
God is good,
God is good,
God is good,
God is good, yeah.
Every day, every time, God is good.
God is good.
God is good.
Yeah, God.
God is good. All the time, God is
kila siku, kila saa.